Why yeah. Why yeah. Let it out with you. Oh yeah. Crazy, crazy on the beat. Why you on the scene? Let it out with you now. Let it out with you now. Kansa kukule Nikankuwe omukwano kuno Echirabo jena tereka Kwe mukwano kuno Kansa kukule Nikankuwe omukwano kuno Echama change Nikanchikwa tulire Kansa kukule Nikankuwe omukwano kuno Echirabo jena tereka Kwe mukwano kuno Kansa kukule Nikankuwe omukwano kuno Echama change Nikanchikwa tulire Emyaka musambu Ngachibate miwambu Nanonya nobuvumu Mbikugambe mulwatu Ebaluwa kasambu Sepandise no mwatu Zanemo kusinika Yonkola mulibi wambu Enema okokera chempa mbimba Namanyi ganzi kwa nebola vansinda Neyogeza misa na tukundota Niruli wolo nungalira numusika Kambi wandike ndikulire kukita Chensaba mukwano kwe sengeja Edobo zitoli chasiri elisinga Kwe ulire vyo vyo novyeri imba Kansa kukulule Nekankuwe omukwano kuno Echirabo jena tereka Kwe mukwano kuno Kansa kukulule Nekankuwe omukwano kuno Echama change Nekanchikwa tulire Omutima guimba linnya lyo omukwano Nekubongo nanjuza bifananyi byo omukwano Omukwano gunyuma nnyo ng'emitima gyogeraganya omukwano Ujja ekirabo kye netize ekirabo kikyo omukwano Baby tofa kunsabika Ebigambo sirina bingi Ekirabo kikyo Omukwano gugwo Kusaba tofa nsabika Omukwano nina mungi Kansa kukulule Nekankuwe omukwano guno Ekirabo jena tereka Kwe mukwano guno Kansa kukule Nekankuwe omukwano guno Echama change Nekanchikwa tulire Kansa kukule Nekankuwe omukwano guno Echirabo jena tereka Kwe mukwano guno Kansa kukule Nikankuwe omukwano kuno Echama change Nikankikwa tulire